Urwandiko rwandikiwe Abanyakorosi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe Timoteyo, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana z'i Korosi, Kristo yagize abavandimwe b'indahemuka. Imana Data, nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Iyo tubasabira, duhora dushimira Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko twumvise ko mwemeye Kristo Yesu, mugakunda n'intore z'Imana, mubitewe no kwiringira ibyo mwabikiwe mu ijuru. Ibyo mwabimenyeshejwe n'inyigisho z'ukuri z'ubutumwa bwiza mwumvise mbere. Ubwo butumwa bwamaze kugera ku isi yose, bwera imbuto z'ibyiza mu bantu, butera imbere. Uko niko biri muri mwe, kuvaho mwumviye ubuntu Imana igira, mukabusobanukirwa by'ukuri.
Ibyo mwabyigishijwe na mugenzi wanyu Epafura, dukunda kandi dufatanyije umurimo, niwe mugaragu udahemuka wa Kristo ukora mu mwanya wanyu. Ni nawe watubwiye urukundo rwanyu mukomora kuri Mwuka w'Imana. Nicyo cyatumye natwe kuvaho tubyumviye tudahwema kubasabira, twinginga Imana ngo ibagwizemo kumenya ibyo ishaka, ibahaye ubwenge no gusobanukirwa bikomoka kuri Mwuka, bityo muzashobora kujya mugenza uko Nyagasani ashaka, ngo mumushimishe iteka, mwere imbuto z'imigirire myiza y'uburyo bwose, kandi mukure mu kumenya Imana. Turabasabira ngo muhabwe ububasha ku buryo bwose, nk'uko imbaraga z'ikuzo ryayo zingana, kugira ngo mushobore kwihanganira byose mwe gucogora, bityo mujye munezerwa, mushimira Imana Data yabahesheje uruhare ku munani yageneye intore zayo zigengwa n'umucyo. Niyo yatubohoye ituvana mu butware bw'umwijima, itujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Niwe dukesha gucungurwa ariko kubabarirwa ibyaha.
Kristo ni ishusho y'Imana itarebwa n'amaso, ni nawe mwana wayo w'imfura wabimburiye ibyaremwe byose kubaho. Niwe Imana yakoresheje irema ibintu byose, ari ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi, ari ibyo amaso areba n'ibyo atareba, ari ibinyabwami cyangwa ibinyabutegetsi cyangwa ibinyabutware cyangwa ibinyabushobozi, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose, niwe uhuriza hamwe byose akabikomeza, kandi rero niwe mutwe ugenga umubiri we, ari wo muryango w'Imana. Niwe shingiro rya byose, ni nawe wabimburiye byose kuzuka kugira ngo afate umwanya w'ibanze muri byose. Koko Imana yishimiye ko ibyuzuye muri yo byose biba mu mwana wayo, maze yunga ibintu byose nayo ikoresheje uwo mwana wayo, ari ibyo ku isi ari n'ibyo mu ijuru, izana amahoro bitewe n'amaraso yamenewe ku musaraba. Kera namwe mwahoze kure y'Imana, muri abanzi bayo kubera ibyo mwatekerezaga n'ibibi mwakoraga, ariko ubu Imana yiyunze namwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo, watanze umubiri we w'igitambo kugira ngo ibaheshe guhagarara imbere yayo mudafite inenge nta n'amakemwa cyangwa umugayo. Icyakora mukomere ku byo twemera, mubyishingikirizeho mutajegajega, ari nta kibatesha kwiringira ubutumwa bwiza mwumvise. Ubwo ni ubutumwa bwatangarijwe abo ku isi yose, ari bwo jyewe Pawulo nahawe kwamamaza. Ubu nishimiye ko mbabazwa ari mwe nzira, ni nabyo bimpesha kuzuza mu buzima bwanjye bibuze ku mibabaro ya Kristo, mbigirira umubiri we ari wo muryango w'Imana. Nabaye umugaragu wawo n'umwe n'Imana kurangiza umurimo yampaye wo kubagezaho ijambo ryayo. Iryo ni ryo banga ryahishwe abantu bose kuva kera kose, ariko ubu Imana yarigaragarije intore zayo. Iryo banga Imana yageneye amahanga yose yiyemeje kumenyesha intore zayo ukuntu rifite ikuzo risendereye. Iryo banga ni Kristo uri muri mwe, ubizeza kuzahabwa ku ikuzo ry'Imana.
Niwe twamamaza, tukaburira buri muntu, tukamwigisha dukoresheje ubwenge bwose, kugira ngo tubone uko tumushyikiriza Imana ari indakemwa muri Kristo.
Ibyo ni byo mparanira nshishikaye, mbikesha ububasha bwa Kristo butwarira muri jye.